Nimesikia rais akizungumzia pia kuhusu affordable housing. Mimi nataka kukusii bwana governor. Affordable housing hiyo isikuwe tu ni ile ya national government, watoto wetu hapa hawatapata. Affordable housing iwe mpaka hapa Kilgoris. Tuko na vijana wachache wana graduate kutoka shule ambaye hawana pesa. Bwana governor, ukiweka 1.5 billion ambaye imetoka Narok County, imetoka Masai Mara na MCA wapitishe, unaweza anzisha fund ya kupatia hawa vijana manyumba ya shilingi milioni moja, watalipa kwa miaka 20, watalipa shilingi 1,500 kila mwezi. Na hiyo itasaidia wananchi wa Narok.